bantu bangi buza ngezwi eli banzi ngobuso bubucayo obukhombisa ukukhathazeka
namadiko
haumfowethu bonani kule ntombazana hawuzithi ubonani kulo mfana bangitshela ukuthi ngifanelwe okungcono kunalokhu.
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers, .co. Remember where you come from, Zambian Music Plumbers, .co.